mizanyo amusi college school eiseo kugena muluzanyo wa kamalirizo mpakeza masomero ga senior bwangu de St. Mary's Kitende golo ziwa denya kwemu eziwa dezo kusumulagana penalty nga basose kulemagana golo kulemagana nga tumawali alingende katimba kamune mudachika chenda kati amusi college eiseo kugena muluzanyo wa kamalirizo olw'empaka ezigenda maaso ku ssomero erya Lira Town College bano bakutunka ne Bukedia Comprehensive South bwe batalima Kambugu. Bukedia Comprehensive ewandudde Kyaddondo SS ng'ebakubye eggoolo ebaddemu ku bwereere.